inta badan goobaha cod bixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligi loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobolada xeebta sida countiga Kilifi wqooyi bari sida deegaanka Habasweyn ee koonfurta Wajir iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dib u dhacooda gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka daay in ay ugu wacnaayeen dib u dhacaasi ama agabku uu hore u gaari waayo codaynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi gaar ahaan qayb ka mid ah deegaanka Kamakunji iskuulka New Bumwani Primary School waxaan kula kulmay Yusuf Xasan Cabdi xildhibaanka Kamakunji ee markala u qararay kursigaasi doorashadan ayuu Yusuf ku sifeeyay tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay sidoo kale shacabka Soomaalida ee islii ka codeynaya qarkood ayaa iyaguna VOA kala hadlay dareenkooda
waa dhawaayad baad u mahadsantihiin waa goobtii 16-naad ee Soomaar tani saake waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Bumwani Primary School runtii doorashadu si fiican bay u socotay oo nabad ah dadkuna si laxaadlo aad u fara badan bay u soo baxeen anigu waa doorashadaydii saddexaad dad sidaan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta laakiin tan kale tan waxa weeyaan gudiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican booga soo baxay wax dhibaato ah ma jirto shicibkana intooda badan qaybtii saaka soo gashay si degdeg ah codkooda u teenay guriyahooda ku noqday taasi ma ogi gudaha nu socdaayo oo imi kan ogaanaya dhibaatooyinka jira laakiin se wax sidaasi u badan ama sadib keenaya ma ah Soomaalida si caadi ah aan caadi ahayn bay u soo baxeen waanay codkoodana way ridanayaan iminka isdii north iyo airbase oo ay aad ugu badan yihiin kumanaan baa soo baxday salaadii subaxdii bay soo baxeen aad baanan ugu faraxsanahay xamaasadda iyo qeyraha ka muuqata iyo bisalka siyaasadeed ay muujinayaan maanta ilaa 5 cod dadku way codayn karaan wixii hore waa inay soo baxaan oo hawshooda dhameystaan wax dhibaato ah ma jirto wax mushkilo ah ma jirto khilaaf wax isriixaya ma jiraan waddanka iyo deegaanka oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta waka
Xasan Maxamed Faayi haye
Xasan waxaan rajaynayaa inaad soo coday
ha oday ha doorashada si feelan socota meel ha in sheegada ma kan sugan yahay
haye adigana
adan Abdulla ha odayni lankan kuriga asilahayna haseeni si feelan in ka dhamaatato hata hafadaana jeenibada kurajaan insha Allah antiga dhamaad doorashadana
labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii ay codadkooda dhiibteen hadallo kooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo uu mid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay mar kale in ay markay codeeyaan ay guriyooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halka ku sugaan halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaasii natiijada ku sugaan 71 ka mid ah 4883 goobood ee dalka oo idin loogu tala galay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaaya hadda gudiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa banaani uu tiriyay codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala Kenya waxa xaq u leh inay codeeyaan oo isu diiwaan geliyo doorashada in ka badan 19,600,000 oo cod bixiye gudiga doorashada ee Kenya ee madaxa banaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guul dareysatay ama shaqeyn weysay doorashadii 2013 taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay Maryan Maxamud Barre VOA Nairobi